Hospitali, panga foleni moja la mzee, ameka tisini.